ntoni ngineminyaka eminingi ngikushela ntoni sengineminyaka eminingi nami ngikushela ntoni
Come on.